Uganibuni ni chumle Unitekela hasi Uganibuni ni chumili Unidishpesara Ndakutani sakangwe Uganibuni ni chova Zimpetu ni makantreni Ningibela shichumba Minashi kwemba shini nikanga kuhiva Chite mwana ngauta hanya hinyu kuwa wino Nashikota kushaisaba nina vamino Nishaisasa tiwa mino Niti yakela munti wa mino
Agaya kamino, they call me boss
Precisa haini kutikwiri salama ruwe Nakuli gaya gawe na vasere gausiva Ushawati nyamo busa na jichiri Nakuli gaya gawe na vajabi lock Nitafela, nitafela mwino Nitafela mwino Awa vaziti ngomondu vapeta nile chela Katanga nitafela wenu Nemi vokumela manavala mwino Nitafela
mwino
Mananga
Nitafela
mwino
Nitafela
mwino Nitafela mwino
Shimu she wanuno Iku keisa shikange shaino Akukula kawanuno Iku kutendela amuti waino Kumbi ukoperatori mwana
Mwena fai
Petereru mwana
Malane
Bishkateru mwana
Mwena fai
Koma koma mwana mama
Precisa haine kutikwiri salama ruwe Nakuli gaya gawe na vasere gausiva Ushawati nyamo busa na jichiri Nakuli gaya gawe na vajabi lock
Nitafela
Nitafela mwino
Nitafela
Nitafela mwino Awa vaziti ngomondu vapeta nile chela Katanga nitafela wenu Nemi vokumela
manavala
Nitafela mwino Nitafela mwino Nitafela mwino
Mwino, mwini mitana shito Soka kama lamu dada ngele pito Lewe nifika lecho nima nika kama kichu mwoma noti pusha la noro Ntira sekali na busiku nika teli kani tira la bananga Kumbiri wani la masiku nita po Baba naga watataka Shimbindi bindi taku akela we
Yewe
Timu van taku shabela we
Inaka
Ashingwa bila taku mbarisa we
Yewe
Aniko shizin taku kaisa we na
Obrigado Yehova Shumbu shamina
Nitafela Nitafela mwino
Nitafela
Nitafela mwino Awa vaziti ngomondu vapeta nile chela Katanga nitafela we Nambi vokume
Nitafela mwino
Mananga
Nitafela mwino Nitafela
mwino Shibemu mani ngika wama chimba Nitafela isa vana vamino